angicabanga ukukhona oyedwa onginayibazi emphefumulweni wakhe. Ngizinto esabheka nazo phambilini, impilo injalo nje, igcwele ibazi. Manje, yini eyenza abantu abaningi babe namahloni ngeyibazi abanazo na? Sasacabanga. Angikubengelele, kuphinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. NginguSibonelo BT wakwaNgema, ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Esikhathini esingaphezu konyaka nohaf, isuitcase yami engiyikhonzile esebenza kakhulu ichitha isikhathi sayo ihleli phansi le kwi-wardrobe. Nakanjani phela, ngenxa yonke lento ye-COVID-19 kube kuncane ukwehla wenyuka nendlela zomsebenzi. Kodwa noma lithe shuthe kwi-wardrobe phansi laphaya, ligcwele ezoyitikha abayifake ey'khumuleni zamabhanoyi, lineyibazi neyitishi amasonda lo asefakwe kaningi ebuyiselwa emva kokuthi eqhumile. Kodwa khona linjalo, liyisosha elingakhathaleli isuitcase lami. Ngiyayithandela isuitcase yami endala, isingiphathe kahle kakhulu kule minyaka eminingi. Into ngempela efakazelwe yizo lezi yitikha eyigcwele yonke indawo, neyibazi neyikretch yizo ezikufakazelayo lokho. Umphostoli uPawuli naye wayenjalo kaninginingi. Le ndoda yabhekana nokushawa kaningi, ukuboshwa, ukujanyulwa ngomkhumbi olwandle, amatulo okuyiswa kwagoqanyawo. Ake ulale nakho akushoyo kwabaseGalatiya 6 verse 17. Mangabe ngisakhathazwa muntu ngokuba ngiphethe emzimbeni wami impawu zikaJesu. Ngamanye amazwi, lezobazi zimi zingofakazi kwaphume kukho ngenxa kaNkulunkulu. Uyayisebenzisa, ukhuluma ngazo njengobufakazi phambi kwabantu abazama ukumnika isikhathi esinzima. Ngilalele, iyibazi eyisemphefumulweni wakho ziyingxenye yokuthi wena ubani. Zifakaza ngodlule kukho, futhi iyibazi zikhuluma ngokusinda nokuphiliswa owaphiliswa kukhona. Uma ngigajwa ukuthanda isuitcase lami elidala elingiphethe kahle, ake ucabange nje uthando uNkulunkulu analo, yebo analo ngawe, ngeyibazi zonke zikhona zinjalo. Lezo yibazi zinhle phambi kwamehlo akhe. Lezo yibazi emphefumulweni wakho zikhombisa ukuthi ungokaJesu ngowenhliziyo yakhe. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Ungathandabuza ukuthi usithinte uma lamazwi eyithola indawo enhlizweni yakho, kumbe ufise ukuthi lama recordings uwathole. Inombolo yethu WhatsApp ithi 067 706 0077. Angiphinde, 067 706 0077. Kungenjalo, kuningi futhi okunye ungakwazi ukuba ukuthole kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.